Punjabi Mungra.
I wrote this massive. This is the man of the chemistry 2K for the Punjabi Mungra. Dion Dio.
Ewana ndio
sito 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 yumba 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 sito penda mwingine
ewana quality
penda regina bo na kupenda regina na kupenda regina bo na kupenda regina na kupenda regina bo na kupenda regina na kupenda regina bo na kupenda regina regina regina
mara kwanza kukuona moyo wangu li blow kicheza raga mafi club kwenye dance floor nilijongea taratibu tukacheza dance song ni uno moto moto venye shinikizo
se boom
siku taraji ungekuwa wangu
se boom
umeulisha nipenda peke yangu
se boom
ukia busu wechaguo rangu
se boom
Regina mama wa watoto wangu
nisha kula nyama mbichi moyo ushapenda wasi wako wanini
ebwana ndio
nani fata 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 nani sema sema nimepende ya nini
ebwana kwali
nimepende ya vyote nakupenda Regina bo nakupenda Regina
nakupendea
go
hawakudhani tungeendelea
go
na sasa jahazi lina yeye letunze lienzi penzi lizijiendelea
boom
wazidisha fiti na
Regina
boom uzushi kuzushi
ya Regina
boom achana na hao
Regina
watakula kwa macho na usiku watasinzia
shaka kwako wewe nishafika siwe na shaka
ewana ndio
nipe 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 raha popote tunapokasi nipe karaha
ewana kwali
sitamani mwengine nakupenda Regina bo nakupenda Regina sita 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 yumba 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 sita penda mwingine
Regina
nakupenda Regina bo nakupenda Regina